sana napokuwa nawe, ila tatizo moyo haupeni maneno neno. Nafsi yangu tailiza, moyo wangu tomiza, endapo tawasikiza eh. Ukiniacha gizani nani atanimulika, maisha nione mwangaza eh. Hey, ukiniacha jangwani nani atanipa maji nisiumie eh. Penzi langu la dhati na mitakupa mami siniumize eh. Nitabaki na wewe
baby,
wacha wanga wabane my baby. Nitabaki na wewe sinachoka enda my baby.
Sije bali na mivumilia, sije badilisha takonia.
Ukiniacha moyo wangu tumie ujue, bado mina kusimia. Usiende bali na mivumilia, sije badilisha takonia. Ukiniacha moyo wangu tumie ujue, bado mina kusimia.
Moyo wangu na kupendaga, sende mbali na mivumiliaga. Kipata wanga watakupa pressure, hebu relax, shida zitatulia. Baby, unajua wendo wangu dia, nyimbo nzuri mina kuimbia. Pahali ulipo baby kusikia, nojue wenzio nimekuzimia.
Sijebadilisha takonia. Ukiniacha moyo wangu tumie ujue, bado mina kuzimia. Usiende mbali na mivumilia, sijebadilisha takonia. Ukiniacha moyo wangu tumie ujue, bado mina kuzimia.
Wanasema sikupendi, eti kwa kona pretendi. Mama, na kwa hili takuenti, penzi letu alito endi. Mama, jana na hao wanupiga maji huku penzi letu lisonge. Dizo zao hao hawapendi kutuona tukasonga mbele. Yatasemwa mengi kunihusu, weka masikio pamba sikuduru. Wendo wangu wa dhati mahabuba, sende mbali nami ukanitupa. Jana na hao wanupiga maji huku penzi letu lisonge. Dizo zao hao hawapendi kutuona tunasonga mbele.
Sende mbali na mivumilia, sijebadilisha takonia. Ukiniacha moyo wangu tumie ujue, bado mina kuzimia. Sende mbali na mivumilia, sijebadilisha takonia. Ukiniacha moyo wangu tumie ujue, bado mina kuzimia.
Baby, 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 baby. Nato Classic, Tunje Morello number one classic baby. Mansa.